radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri Y3 radio yacu voa.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, no mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika nk'uko bimaze kumenyerwa. Uyu munsi rero turi tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12, hasigaye iminsi 30 gusa ngo twinjire mu mwaka w'2020. Uyu mwaka wafashwe intego yo kugera ku iterambere mu nzego zinyuranye. Hirya no hino usanze urubyiruko rwo mu Rwanda no mu Burundi rugeze kuki? Tubwire uko ubibona aho iwanyu. Utwandikire kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 202 44 1 9931. Ndasubiramo, akamenyetso ko guteranya 202 44 1 9931. Uduhe nimero yawe hanyuma natwe turaguhamagara tuguhe ijambo mu kiganiro muri Sanga, utubwire uko ubona uyu mwaka icyo usigiye urubyiruko ahanini mu Rwanda no mu Burundi. Hagataho turakomeza tubahe n'indirimbo zibafasha kuruhuka. Iyo duhereyeho ni ya Amalon, nawe aratubwira uko yagiye Kigali gushaka amaramuko mu ndirimbo yise Yambi.
Navuye iwacu heza ngana Kigali guhiga amafaranga ngombera ubuzima bwiza. Sinarangiza amashuri, sinasetse ababyeyi, shari wanjye ntiyamenya aho narengeye. Ariko i Kigali ntibajya iyamara amasa, nta gishoro nta n'icyo aronka. Naraye amajoro hirya no hino biranga, umuyedi bazinda ngo mbona amaramuko nabyo biranga. Halo mama, waramusute kunje amaramuko yanze mama. Halo mama, ese muraho muratoma urukumbuzi rwo ni rwinshi kubakirutiya. Ageze Kigali nsanga ibintari byanje, kuba wari hatari mibereho nikwaje. Abantu ntibanyamwigendaho kubona ugufasha nitombora ibyinazi nyibye wacuwe Ichigari ni bajai amara mata Najishoro na micho aroha Narai amajaro hirya no hino Biranga Mbumu yedi wazinda ngombo na maramuko Na vyo biranga Hello mama Kuwara musute Konjeo amaramuko yanze Mama
Uburero ni Amalon aratubwira uko yagiye I Kigali gushaka amaramuko muri iyo ndirimbo nkuko rero nabibabwiye uyu munsi turaganira ku byo icyo urubyiruko icyo uyu mwaka usigiye urubyiruko uko tugenda twegera umwaka w'2020 umwaka n'umwaka ari warafashwemo intego yo kugera ku iterambere mu nzego zinyuranye ahanini harimo n'urubyiruko inimero yacu rero nta yindi ni 1-2-4-1-9-3 ukaduhamagara tukaguha ijambo uwo duhereyeho muri iki gitondo ni Okello Okello ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze Getromani
amakuru amakuru
Amakuru ni meza, mumeze mte Washington.
Washington tumeze neza, paderi namwe mu majyaruguru ya Uganda ni sawa?
Eh ni sawa, imeze neza urebye.
Agatsima k'uburo karaboneka?
Ah karaboneka, ubu ibishyimbo bimaze kwera bari gusarura baranitse, turi kurya ibishyimbo byumye.
Nuko nuko. Natwe tumerewe neza ahangaha, nuko rero uwaruhamagaye ushaka kugira igitekerezo utanga.
Nitekerezo ku iterambere ry'urubyiruko wenda no agenze ariko twe wenda muri iki gihugu cyacu ubona ko urubyiruko rwo rurateye imbere cyane mbona ko nta mpamvu na rimwe yaba rwaba rwarabujijwe kuba rwatera imbere ariko noneho se nkareba bahamwe mu bihugu twegeranye nk'igihugu cya Rwanda cyangwa se Burundi ri kureba ko iyo imigendanire itameze neza burya urubyiruko narwo rubihomberamo cyane nk'ubu ngubu dufite urubyiruko wasaga ruva Rwanda ruza muri iki gihugu bakaza bagakora bakabona amafaranga bakagenda Rwanda bakatera imbere bagakora ibikorwa byabo ariko ubu ngubu ntabwo bashobora kuza ngareba na Burundi nabwo niko bwari bumeze na Rwanda barahahiranaga icyo gihe urumva ko imizamuke y'urubyiruko irakomeza ikaguma hasi kubera ko ndibuka ko mu Rwanda bari bafite vision 2020 sinzi nimba wenda ku rubyiruko rw'u Rwanda nimba se ari cyo babona ko iyo vision 2020 ari cyo kuko yaba bazaba bageze kubera twagezemo wenda se bo baraza kutubwira bari Rwanda iyo vision 2020 nimba kubabona nk'uko bari barayivuze ariko biri
niyo mpamvu twatanze ijambo uyu munsi kugira ngo kuko uyu munsi ni umunsi w'urubyiruko ubundi iki kiganiro muri sanga ku cyumweru tugiharira urubyiruko hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi
yego
kugira ngo baduhe ibitekerezo bitandukanye ubu rero uyu munsi twafunguye umurongo kugira ngo nyine tuganire kuri icyo kintu waruvuze rero ku bijyanye n'imigenderanire ituma ibintu bitamera neza aho ngaho muri Uganda ho ubona hari icyo bahombye kuba batakibasha kujya mu Rwanda
twebwe urebye igihugu cya Uganda igihugu akeshi urebye umubare w'abanyarwanda w'abanya Uganda keshi
ariko ariko utaraja utaraja kuremere nk'uwikosora gato ntabwo urwanda rwo ntabwo ntekereza ko rwigeze rubuza abagande kwinjira abo rwaburije gusa ni nabanyarwanda rubagira inama yo kutambuka bajya mu Bugande ariko ntekereza ko nabagande binjira mu Rwanda bagomba kuba barifashe okero komeza igitekerezo cyawe
yego ariko noneho ako twe kubanya Uganda na hakigeze kidusubiza inyuma hacyo kubera ko iterambere rirakomeje turakora ukora arakora uwigariga mbese nta bintu biko nta mabwiriza aturuka hejuru yabirya bita ngo order from above ngo bize bitsikanire wa muturage bimubuze gukora nimba ari umuturage ufite akanajyanye mu isoko aragakora nta nzego z'umutekano zimiruka zongira ntabwo wemerewe kubacururiza ariko rero ku Banyarwanda nta kintu na kimwe kigeze kitubuza gukora ikindi ubona ko iterambere rirahari cyane kandi uri gusanga umunyarwanda kugira ngo abone ko ibintu bya ishoramari ryabonaho kugira ngo asake n'ahandi aragura imbibi araza hano mu baturanyi ba Sudani agenda kore agende Kenya agende muri bihugu bya Middle East akore iterambere rimeze neza ku Banyarwanda twe nta kibazo gihari na kimwe
ni ukuvuga rero ko urubyiruko rwaho muri Uganda 2020 sanze muhagaze bwuma
duhagaze bwuma hano vision yacu President Museveni yayishyize 2014 muri icyo gihe twe n'icyo gihe vision yacu ni kwiri ndibaza muri vision 2014 tuzaba mbese tuzaba turi ku rwego rugeraho muri USA ahiwanyu tuzaba turi hamwe
kero urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo
urakoze cyane nawe Joke ndagomba
ye ugire umunsi mwiza mukanya gatoya rero reka turakira David mukanya gatoya ariko reka okero tubanze tuguhe akaririmbo kumuhanzi aho ngahi wanyu witwa Sheba kitwa Onkutu de
Va passaggi un quadra gnagno nera vi sa tutto volo macchi un cubio sabava buli roba cosa sadava un cubio sabava buli roba cosa sadava tu te se cavolo un di mai baby tu colomo qua noi un cu tu de o me bu de o me ne coraggi di cu famo kiringi famo colomo famo basculati
Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Sheba arakubwira ati Onkutu de. Ku murongo wa telefone dufite David. David ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Neva vanyo kuba mu nfuvi de.
Kale tata we barenyo nawe.
Kate yo muri mutya.
Je turi ariko reka dusubire mu Kinyarwanda Ijwi rya Amerika ni mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Nakyozo nagaciye.
Amakuru David.
Amakuru ni meza nakibazo akanyinti mu redi imvura nyine natwe imvura bayatugeze.
Urahagana hehe mu Rwanda?
Ni mu karere ka Ngoro mu menjo wa Ngoro mu kagari ka Nyange.
Yeah, akavura kameze neza.
Kavura kameze neza ubu kujya mu sport aho bita kwiga kwavu. Ubwo Mwema chetra aho, chetra aho. Nyine yuko mvura ni nyinshi.
Ye, noneho rero dushigaje iminsi 30 ngo tugere mu mwaka w'2022. Inkuru byiruko rero rwo mu Rwanda ubona uyu mwaka usanze rugeze kuki gitekerezo cyawe ngira ngo nicyo washaka gutanga.
Okay, nge pole mache rwose uyu mwaka. Wambere mwiza kuko watangiye mfite intego nashaka kugeraho. Izo ntego rero hamwe no gukora no gufashwa n'Imana nazigeze hakiri kare cyane ku buryo mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka ibyo nashakaga nari nabigezeho. Muri make bivuze ngo umwaka mbere mwiza pe.
Ubona urubyiruko rwo mu Rwanda narwo rwarashoboye kugenda rugera ku ntego muri rusange, ngo ntiwavugira bose ariko uko ubona ibintu bigenda bihagaze hirya no hino ubona byifashe bite David?
Muri make uretse nanwo muri intara yacu mu burengerazuba ho imirimo abari mike bitewe na klima yaho. Ariko ubona urubyiruko rugerageza gukora rukajya mu muhanda bakagura amagare bakanyonga. Abandi bakajya mu bucuruzi. Muri make ubona ko urubyiruko rwo mu Rwanda rufite gahunda yo gukora rwasobanukiwe n'umurimo icyacyo. Ko abenshi usanga bari mu makoperative bakorora inkoko bakajya mu buhinzi bagahingira hamwe, usanga urubyiruko rufite inyota yo gushaka agafaranga cyangwa se kwiyubaka. Ariko rimwe na rimwe wenda tukagira ikibazo cy'ibintu by'imisoro, kuko usanga imisoro itugonga cyane nkatwe urubyiruko, kuko bigiye nk'umuntu usanga tubare wenda tuvuge nk'2,200. Wabara imisoro, wabara ubukode bw'inzu, wabara ayo uzashora, ukeneye kuryamo, ukeneye kwambaramo, ugasanga y'amafaranga agiye gushira nta kintu urakora. Ariko ndahamya neza ko wenda leta wenda izagera ikagenda itukuhiramo ikagenda igabanya, naho ubundi urubyiruko rwose rurakora ruragerageza. Ni uko wenda amafaranga tuba tuyabona ajya muri byinshi, ariko nkeka ko urubyiruko ruragerageza gukora uko rushoboye.
David, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho ngaho uherereye mu Rwanda.
Murakoze namwe, mbifuje ibihe byiza kandi mwifuje no kuzangiza uyu mwaka neza tugatangira n'undi mu mahoro.
Mu kanya gato yaturaza kuguha King Saha agucurangire Nkwagalanyo, ariko reka tubanze twakire Jerome. Jerome,
murakoze cyane.
Urakoze David. Jerome, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ndo n'amahoro.
Amakuru.
Ndabwo cyane.
Urahagana he Jerome?
No, ubu ngara ni mu gisagara cya Ngozi.
Amakuru y'Ingozi.
Makuru ni mu bintu nakavura ni kenshi.
Nuko rero ikiganiro cyacu wacyumvise ni ikiganiro twahariye urubyiruko kutugezaho ibitekerezo uko babona 2022 igiye kubasanga mu minsi 30 iri imbere. Tuzi ko hirya no hino haba mu Rwanda haba mu Burundi bayobozi bari barashyizeho gahunda yo kugeza ibihugu ku iterambere. Urubyiruko rw'u Burundi rwibona hehe bwa na Jerome?
Urubyiruko rw'u Burundi ibintu niko nabona muri mpera y'umwaka. Ariko baratanga akazi.
Baratanga
akazi. Ibintu byo kwigisha nyine niba nawe tubyumva.
Ibihe byagute
ku mboni bakwita n'abigisha. Nicyo kintu gishasha dufite muri umwanya.
Nicyo kintu gishya mufite muri uwo mwanya, ariko ntabwo bigera ku rubyiruko rwose. Hari abakora indi mirimo itandukanye Jerome.
Abakora indi mirimo itandukanye nk'abari mu mashyirahamwe n'ibindi bariko barabisoza ku ntego bari bariyemeje. Aje kuba umwaka utanguye. Nari nani icyane niyo nani yamaze yuko mutande nta kintu kimwe nari nzi kunyanga mu buzima.
Ntabwo nkumvise neza. Uti mu meza ne? Uti mu meza ne?
Umeza ne ayo mutaho muduka byose nenda bihejeje kandi ndi umushoferi.
Ni ukuvuga ko rero wowe 2019 isize rwose uhagaze neza.
Umeze neza nyine ibintu byose ni ubukebuke.
Urakoze cyane Jerome, ugira umunsi mwiza.
Asa.
Yego. Reka twakire na Daniel.
Yego yego.
Amakuru Daniel.
Makuru ni meza.
Uherereye hehe?
I Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Amakuru y'Inyamasheke.
Amakuru ni meza, gusa akavura kari kutubuza kujya mu mirimo cyangwa mu bikorwa bisanzwe.
Akavura ndumva kakwiriye hirya no hino mu Rwanda.
Akavura kakwiriye hose mu gihugu rwose.
Nuko rero bitebye urubyiruko rw'Inyamasheke aho ngaho Daniel.
Urubyiruko rw'inaruraho benshi bari mu makoperative abateza imbere, kandi nibyo koko bagiye bahabwa inkunga zitandukanye bakabagura amagurube bakorora. Nuko mbese ubona urubyiruko rwinshi rubanda ya mwinshi ruri mu makoperative abateza imbere.
Wowe hari iyo urimo?
Ego rwose.
Ikora iki?
Kangurirwa kujya muri koperative yo kwizigamira. Ari umushinga witwa World Relief wagiye utwigisha uburyo umuntu akwiye kwizigamira. Ubwo rero buri muntu uko agasanzwe agenda atanga buri cyumweru, iyo kigeze gutyo gutyo nyuma y'amezi 9 bagira icyo bagabana gutyo.
None se ubwo n'ubundi kwa bara yawe wagiye ubika bakayaguha, iyo bayaguhaye uyakoresha iki Daniel?
Ari ibintu byiza wayahawe kuko ari igihe ajyaho n'inyungu, hari ababa baragujije bakishyura urusantaje cyangwa inyungu ku ijana. Ni byiza iyo bayaguhaye rero ari ikigira ukuramo gifatika, nk'urugero ari igihe baguha nk'ibihumbi 100 5 se cyangwa 200 bitewe n'uko mwungutse, ukaba wayaguramo akantu gafatika nk'inka cyangwa se ikindi gikorwa cy'iterambere, ukaba wagera ku mushinga wundi ufatika.
Wavukiye aho ngaho Ruharambuga?
Yego rwose.
None iyo ufashe uko Ruharambuga yari imbeze mu myaka tuvuge 5 ishize, urubyiruko rwaho uko rwari rumeze mu myaka 5 ishize ugereranije n'uko rumeze ubu ngubu, wabona ikihe kinyuranyo hagati y'uko byari bimeze n'uko bimeze ubu?
Bo, murakoze cyane. Urubyiruko rwo hambere urebye mbere wajyaga igihugu nticyabitaga, ariko mu by'ukuri kuri iki gihe usigaye usanga igihugu rwose kidukangurira kugana amabanki za SACCO za BDF, aho baba badufitiye inguzanyo nk'urubyiruko, cyangwa se bakagira icyo bafasha abishyize hamwe bakiteranya. Ibyo njye mbona ari itandukaniro cyane, kuko abenshi bagiye bakangurirwa kwishyira hamwe hanyuma bagaterwa inkunga, bityo bakarushaho kwiteza imbere.
So wewe uko ubibona rero, urabona 2020 mu yindi myaka wenda tuvuge 5 iri imbere, nta gushidikanya ko bizaba birenze uko bimeze ubu ngubu?
Rwose nta gushidikanya, uko n'ibikorwa remezo niko bigenda byegera abantu. Ubwo icyo mvuga cyo abenshi barimo kwiga imyuga, kwiga gutwara, amategeko y'umuhanda, keka ko mu myaka 5 iri imbere cyangwa abantu rwose bazaba bariteje imbere nta kabuza.
Daniel, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo umaze kutugezaho.
Yego namwe murakoze.
Umunsi mwiza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka tureke King Saha atubwira ati ngwagaranyo. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda woni King Saha ati nkwagara nyo bishatse kuvuga ngo ndagukunda cyane mu rurimi rw'ikigande igihugu gituye mu majyaruguru y'u Rwanda niba ariho gituye niba ariho kibarizwa cyangwa se kiri buriyagira ngo niko umuntu yabivuga turi mu kiganiro muri sanga uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwa 12 tushigaje iminsi 30 gusa ngo twinjire mu mwaka w'ibihumbi 2022 icyo turimo kureba turimo turaganira n'urubyiruko turababaza ngo uyu mwaka usize bageze kuki ibihumbi 2022 bije bibasangana iki ugereranije n'uburyo iterambere ryari ryateganyijwe mu bihugu bakomokamo inimero yacu ni ya yindi ni 1 2 4 1 9 3 ukaduhamagara tukaguha ijambo ku murongo wa telefone dufite Jean Pierre
ego
amakuru makuru Jean Pierre
amakuru ni meza
urahagana hehe
ndi Rulindo Masoro
Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda
yego
amakuru ki muri Rulindo
amakuru muri Rulindo ni meza urubyiruko nkatwe muri Rulindo hari ukuntu iterambere turibona nk'iyo mwaka utangiye hari ukuntu umuntu aba yaragiye ategura ibyo agomba kuzifashisha atangira umwaka mu by'ukuri byaba byiza akaba afite n'akazi muri rusange kakamufasha kuba yazajya abona amafaranga yo gutangiza bikeya muri business ibyo ashaka gutangira muri uwo mwaka ariko imbogamizi zikunda kubaho ahantu hava igishoro nabyisanga haba hagoye
n'ubundi waruvuze uti ufite akazi agenda azigama amafaranga ariko se nk'abatarashobora kukabona ubwo bigenda bate
abatarabasha kukabona barategereza bakihangana bakajya bakurikira kimwe n'abandi rwose
none se kuba leta y'u Rwanda yari yarashyizeho icyerekezo 2020 ivuga iki tuzajya kugera muri uwo mwaka ibintu bigenda bihindura aho ngaho muri Rulindo nta nta bintu ubona byahindutse ko mu myaka 5 ishize
ibintu birahari biri kugenda bihinduka harimo nko kwegereza abaturage amashanyarazi harimo nko kugenda bagura ibikorwa remezo nk'imihanda amashuri bagenda bayongera no guteza imbere ibintu byerekeranye n'ibidukikije
none se ibyo bifasha iki urubyiruko muri gahunda y'iterambere
n'iterambere urugero wenda nk'ibikorwa remezo ntushoboye kuba wenda yabafite nk'ayo mafaranga ashobora nko kugura wenda nk'ikinyabiziga akazagishyira nko mu muhanda agatwara naho ku bintu byerekeranye n'amashuri byo abana bariga bakabasha kurangiza biboroheye bamwe babashije gukunda ishuri naho ku bintu byerekeranye no gushakisha imirimo byo haga akazi kaba kaboneka nk'uko bikwiriye
ubona hakorwa iki se kugira ngo aho ngaho muri Rulindo urubyiruko rusheho kubona akamiya
akamiya gashobora kuboneka haramutse habaye icyo bita kongera ibikorwa remezo
kandi umbwira ko leta yabyongereye haje amashanyarazi haje imihanda ubwo rero ni ukuvuga ko urubyiruko ari rwo rwirangayo
urubyiruko byo nyine nabareya bikorera bashobora kuza bakaba bashora n'ibintu by'imishinga bakaba batanga imirimo
ariko hari ukuntu njya mbona nk'ahantu hageze amashanyarazi mbere atara hari aho ngaho mu Rwanda ukabona bashyizeho nk'udusaro de coiffure abantu barajya hariya bakogosha yego buri muntu wese ntiyakogosha ariko ukabona nko kuba amashanyarazi yaraje hari ikintu kigaragara cyagiye gihinduka ibikorwa nk'ibyo ngibyo muri Rulindo birahari
birahari usanga nko muri buri centre runaka uciyeho haba harimo haraboneka saro de coiffure urubyiruko rubasha kwa rwabadomine mu kogosha kabisa iyi n'abantu usanga bamwe bazi biriya byo gukora imisatsi barabyize baraza bagashoramo business zabo bagakora nta kibazo
yewe uko mbyumva rero noneho ndumva hari intambwe yatewe aho ngaho muri Rulindo Jean Pierre
biri kugenda biza rwose biri kugenda biza muri 2020 bizaba ari sawa
ariko hasigaye iminsi 30 gusa ngo 2020 igere Jean Pierre urakoze cyane kuza ku ijwi rya Amerika
murakoze namwe
ugira umunsi mwiza aho ngaho mu Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda
sawa
radio ijwi rya Amerika reka twakire na Elias oui Elias ikaze hano ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
amakuru Elias
bakanatugirira nabi ngo tutwereka dutanga amakuru nyine nk'ungaho ku isi cy'Amerika tubwotima tubayeho ni urumva ni baje nyine baratutwara ariko ntitubyemere
noneho nanjye urimo urankoresha amakosa washakaga kujya
makosa none twavugira hehe kugira ngo natwe twe ijwi ryacu ribaze ribashe kumvikana
ngaho utanga igitekerezo cyawe
ahanini nuko kuzatubayeho nabi cyane basa tugatote twareba hariho umugwi ububa zatarashinzeho umugwi mu ibanga w'imbonera kuba tukagambanira abantu tukakaguma bacana umuntu umwe bukebuke dokumentasiyo ikagenda ikabakirira torotire ikabakirira nabi kakaza ari intere n'ubu turavise abantu bari hezi kashika batatu bagiye kugerekwa nabi ni ukuvuga basha tubayeho nabi cyane tugirwa nabi umuntu wese atiko atemeye kuba nk'impanara ko cyangwa bari mu tsinda vutse nta cyamba nari mwakiranga
ariko ariko nubwo umwiye ko uri muri gereza nta n'ikigaragaza ko ari huri ushobora kuba unambeshya ibyo ibyo ngibyo
niho ndi n'ukuri n'ubu mpagaze munsi y'igikoni ahantu dutekera indyo baduha icyo ngo mbwiye n'ukuri niho mpagaze n'ubu nyine naho wambarira nkaguha abantu bashyika na cumi bari muri gereza nabo baguhereza ntagiriwe njya kure cyane.
Yewe ndumva noneho mufunzwe neza abantu mufunganwa za telefone mukaba nubwo uvuga ko
oya internet oya ntabwo ari neza nyine none umuntu yo turinyeketsa nyine iyo baje kudutopa baradutwara ariko umuntu aguma yiyaranje nyine mu buryo ashoboye bwose.
None si izo mbonera kure uvuga ziza no muri gereza zigafata n'abantu bafunze ubundi muri gereza ko ari ahantu umuntu abafunze zihagira
urumva babarungika nk'abatasi bikitwa ko banze gupfungwa ariko atari byo bagasa rero batanga amakuru hanze ukabona dokumentasiyo rero igasizika ikajya ihamagara umwe umwe agenda bagakubita bakamuzana rimere nk'uko nyine ni uko nguko bakora ariko urumva bisaba bavuga ngo ngo nubwo dupfunze turwanya umugambi kandi dupfunze ngo tuguma ahanini batubara gusakora dutanga amakuru ku isi y'Amerika kuri humura no kuri ziriya radiyo insamba ziriya nyine bangaje ziri hanze yo zikorera mu Rwanda.
Urakoze cyane rero kuvugana n'ijwi rya Amerika kandi Paul ikomere.
Ego mukomere cyane mujye muratuvugira hari igihe ibitotero bikagabanuka mugiraho mukigezeze nyine kugira ngo cyumvikane.
Ariko wowe utaragenda ufungiye iki?
Jewe banyagirije ngo nakomerekeje umuntu nkubu maze umwaka urenga mfunze maze umwaka n'amezi atatu n'urubanza ntiruracika bataranze no kunshyira urubanza mfunze uko gusa na sentare ntirigere mpamagara n'umunsi n'umwe.
Warabikoze ariko?
Oya ntabyo nakoze kabisa n'umuntu banyagirizaya bamutumye ko ngaze basi tube twoburana yaransekuza n'umugore wa papa ni mukadata mfunzwe uko nta kintu na kimwe nabuze n'umuntu n'umwe ahantu nokibazo cyanjye gifite kure byose narekeye uko nyine imana nibona izofunza ufungurwa sinzi igihe urubanza kuze rutocereza.
None kuki ataza se ngo aguhe imbabazi niba ntacyo wamutwaye?
Reka ntanki rimwe ndose narayamutumye ko arankatu yaranka kuyitaba na n'uburo mfunzwe uko simburana singirane baranse no batume bandenganya ariko base banankatire byose byaranse baranse kubikora.
Hari abandi bameze nkawe aho ngaho mufunganye bategereje ubutabera?
Benshi cyane benshi cyane bamaze imyaka n'imyaka batwara hari nk'umutamacuro w'imyaka ishyiga nka 65 tubana mu gasambura kamwe amaze imyaka 8 nawe atarahurana.
We bamurega iki?
We yakeka ngo yagiye kwibishya inkoho. Adamu Kirundo
Elias urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho ngaho ingozi.
Ego murakoze muze muratuvugira murakoze kumpa ijambo kandi Imana nibahezage.
Ego umunsi mwiza.
Kwacungura umutima disi ndirimbira nubwo ijwi ryawe ryabariyanga gumana nanjye niyo waba ufite aho kujya mbwira umutima n'ibiryo nibwira mbwira umutima nkunda nanje no kuri sinzaguhinduka oya eh nduko nabisobanura ya 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 yo ya 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 se toma li mon ami se chira ya 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 yo ya 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 se toma li mon ami se chira. Gendo vir in chute zawe, konda pana na we. Gendo vir mama wawe, kani jenda madugire papa wawe. Oh oh, gira muti mani gira ni gira. Giro motima kumunda njene oh nanje nokuri sinzaguhinduka oya eh nduko nabisobanura ya 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 yo ya 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 se toma li mona mi se chira ya 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 yo ya 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 ya.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri sanga turagenda dusana berekeza ku musozo dusigaje iminota nka 16. Ikiganiro cy'uyu munsi twagihariye ibitekerezo by'urubyiruko ariko ntibibuza n'abandi gutanga ibitekerezo byabo. Twavugaga tuti hasigaye iminsi 30 gusa ngo twinjire mu mwaka 2020. Uyu mwaka wafashweho intego yo kugera ku iterambere mu nzego zinyuranye. Usanze urubyiruko rwo mu Rwanda no mu Burundi rugeze kuki, ruhagaze gute? Tukababwira tuti mutubwire uko mubibona aho iwanyu. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'umukunzi w'Ijwi ry'Amerika Louis Michel.
Ngaho Edi Rwema.
Ni mutagoma.
Mutagoma, komera. Geoffrey, komera.
Komera cyane Louis Michel.
Ariko ubu ngubu narabuze.
Warabuze rwose n'ukugira ukaboneka.
Nawe nibaza ariko nagize ibyago mfusha abantu muri iki gihe gishize.
Yoo, ihangane komera.
Niyo mpamvu nabuze. Hanyuma rekane gutinda.
Eh.
Burya sibuno.
Eh.
Iyo urebye ukuntu hano hanze urubyiruko rukora. Niraba we. Usanga bishimishije cyane. Ubwo ndavuga nk'aho ndebaho byerere ya wundi.
Kukamunye. Bimeze bite?
Biraryoshye cyane. Abana nashyirahamwe n'utuvugana. Ubwo niwumva abana iruhande rwanjye bantu hafi yanjye.
Oya ndabumva rwose barakeye kandi barakina.
Ni agashyirahamwe k'abana bagira gutyo bagatangana amafaranga. Buri mwaka ugiye gushira bakayora. Icyo ni icya mbere.
Icya
kabiri. Uraje kubona ukabona abana bafite amashyirahamwe y'amagare. Ariko amagare barimo baranyunga. Icyo ni icya kabiri. Uraje kubona ukabona abana ku mapikipiki barimo baranyunga. Uraje kubona ukabona abana barimo bagira gutya bakoze agashyirahamwe bahindura urunyanya. Urumva Joseph?
ndakumva rwose Louis Michel
ibi ni racamo singiye kukubisha barahagutse barahagaze mbega na reka nkubyinze
yego
nta nkwari kiri kugishanga bacye gukora
nta nkwari kiri kugishanga
bacye gukora nama wende kwene wajyaga ko hari gutipe ugasanga mu mujeni irimo turumvikana
yego
irinde kuri sante za butike nyinshi zo gusanga ari z'abajeni ndaga no kuvuga ngo bya birya bamwe bajya kubana bajyaga babyuka mu gitondo ugasanga bamwe bagendagenda ari mu buhinzi yewe reka mubwiye hari n'umujeni nzihano hirya afite imburo zirenga 40 yoroye
ye ndumva
ndakubwira ngo rwose mba ntabwo ndi umujeni ariko njyewe ntabwo nabakamya mu giteze yego usibye ko wenda nta akikeneye kukivuga ariko ndakubwiye ngo barakora ntabwo bikenye urumva urajya kubona ukuntu umujeni wagurukije inzu hariya yayindi yarangije harubatse akurise y'ibikona akurise y'ibindi ugasanga umwana yubatse nk'inzu iteye na miliyoni nk'eshanu ubwo ayakuye ye ayakuye mu kiyambe ayakuye mu bikorwa bye ahubwo bose niba banyumva ahantu hari umwana twaganiriye arambwira kiwe ati gusa ati ikibazo gihari ni ikintu cyo kugira ngo umuntu azabone ikintu bita inguzanyo inguzanyo yagomba kuyibona dore ko kenshi na kenshi kugira ngo ubone inguzanyo ugomba kugira ibyo werekana ugasanga ba bana bishyize hamwe bagiye gushaka inguzanyo ukajya kubona uko hashizemo umwaka batayibayibona ngiki ikibazo ariko ubundi muri byose ndakubwiye ngo abantu ntabwo bicaye
ni ukuvuga se ko aho ngaho ku Kamonyi abantu kwa kunda abantu bajya gushaka amaronko i Kigali byaragabanutse ntabwo bakijyaho cyane basigaye bakorera aho ngaho
ariko reka nkubwire iki ngiye nakubwira nk'ubu ngaho ntuye hano hano hano
yego
ukumva n'abana bakora kereka umuntu ujya i Kigali ni umuntu ufite nk'umuntu nka mwene wabo cyangwa undi muntu baziranye akamujyana kitamujyana mbega ubuse mubwiye bangaye nta nabundi ntabundi ntabundi gusa ntabwo nakubwira ngo mu mujyi ntibajyayo baretse bariyo baturuka hejo nabantu bashobora kuba bahari nkaba ntabazi ariko ngiye ndakubwira muri rusange anjye nibaje abana barakora ibyo kugishyira n'ibirimo dore noneho rero ko rero kugeza ubu ngubu kuki Kigali ntabwo ari ibikino turumvikana
ndakumva Louis Michel
kuki Kigali ntabwo ari ibikino kuko kera umwana yagiraga gutya yiga mu ishuri arimo akiri no muri primaire ukajya kubona ukuntu ateye ishuri agiye i Kigali ukajya kubona ukuntu umwana agiye muri nayini yize mu mwaka umwe baramushije agiye i Kigali ibyo ntibikibaho kubera ko bakubonye n'i Kigali bagukurayo nabi niyo mpamvu y'abana bahina umugongo bagakora ibyo kujya i Kigali biri ku ruhande
Louis Michel urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi rya Amerika
urakoze nawe Jeff urakoze nawe gushima
ugire umugoroba mwiza kandi nubwo hakiri kare bwose
ugiye kuntanga ahubwo nari ngiye gutangira kuko wifuriza ikintu nahamagaze naho n'ibyumweru bibiri bitaha ariko nubu rero umerewe neza ariko icyo nzakikubwira nzakikubwira hejuru y'itariki ya 20
ye urakoze cyane icyo wenda kumbwira nanjye nicyo nashaka kukubwira
uretse kubimbwira yakereka rejofe
reka tube tubikenyereyeho tuzabivugiye kuri iyo tariki ye umunsi mwiza Louis Michel
yego nawe igitero kiza Jofe mukomere munsurize n'abandi bose ubabwire uti Louis Michel ari ntaho yagiye
ndababwira hariya ndabona Facile ku bugenzuzi bwa programu ndabona na Patrick ku buhanga bw'ibyuma ndabakubwirira
urakoze cyane ko icyambye Jofe nibwo abamaga bamwiza
ye umunsi mwiza radio Ijwi rya Amerika reka twakire na Hassan
murakoze cyane ku nyakire ijwi rya Amerika
yego Hassan ni muherereye hehe
muranyu
amakuru ni meza
ngerageje kubasa ku ntego wenda y'iki gitero n'ikiganiro mwarimo kirimo muri radio ikiganiro cyiza atuko nari maze iminsi ngerageza mbashaka ku WhatsApp ngababura bikanga bikanga ariko bagiye mu application za kugira amajwi birakunda
yego
ukijyanye n'urubyiruko koko hari igihe za leta zo muri Afrika zigerageza gushyiramo imbaraga zikatuma aho mahugurwa abigubaji abigubatsi mekanike nkuko hari garage ryitwa umwe garage yeza gufasha abana babandi babana bize nka tronco donc bana ni bibatse bana bya tronco bakabafasha kuza kuhiga mekanike imwe nari nge tukanatse tukabigiramo uruhare tukabereka ngo dore mwai bayifungura gutya icyo bita mu cyongereza ngo gear box bayifunga gutya
ubundi ubundi urahagana hehe Hassan
pardon
urahagana hehe
ngiye ndi Kigali Nyamirambo no kuvuga ngo kwa kundi urubyiruko do urubyiruko ruvanya amaboko mu mfuka rugakora tukitabira umurimo nkuko leta yori ibishishikariza urubyiruko icyo gihe niwanabona n'umwanya wo kujya kunywa ibiyobyabwenge usange barajya kunywa ubwo buyoga bwa buyoga bwenga bwa feke mu makaritsiye cyangwa se ayo matari n'ibindi ni ukuvuga ngo hari ukuntu wenda abana bagira gutya baba barangije amashuri wenda nka primeri cyangwa akiga iyo 9 years wenda akajya no muri 12 wenda iwabo bakabura ubushobozi bwo kuba bamwishyura amashuri ngo akomeze yige segonderi wenda ajye mu mashuri wa kane n'icyiciro gikurikiraho bafite bagiye baza bakaza bakigira abantu bafite amagaraje babafasha bakunguka ubumenyi kuko isi ya none umurimo ngiro donc nicyo kintu gifite umumaro cyane kuko ntabwo avuga ngo uziga ngo ujye mu biro ikindi kintu cy'urubyiruko umva ko kwiga amashuri ari ukujya kwiga ibintu byo mu biro ibyo bintu ntabwo bitiri byari byo mu bihe byatambutse ariko muri iki gihe hari imyuga myinshi umuntu ashobora kwiga ikamugira umumaro
urakoze cyane Hassan kuri ibyo bitekerezo uhaye Ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza
urakoze cyane murakoze cyane ugire ibyiza namwe
okay.
Shabbat
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Isaha irageze yo gusoza ikiganiro muri sanga twaganiriyeho uyu munsi. Dushimire abaduhaye ibitekerezo binyuranye, ba David, ba Jerome, ba Daniel, ba Jean-Pierre, ba Elias, ba Hassan n'abandi mwese tudashoboye kuvugisha muduteze amatwi. Shimire rero na Patrick ku buhanga bw'ibyuma, shimire na Facile Gabeho wegeranije amajwi yanyu akanabaha ijambo. Reka mbasigire Ike Bender na Shiba bati Fama, mukomeze kwiranwa amahoro n'amahirwe abinahangaha, abo mu Rwanda mukomeze kugira umugoroba mwiza.
I'm the man for the planting. I'm the man for the weeding. I'm the man to be waiting. In the end, girl, I'm gonna be a listing. Take my time, no more rushing. Where you want to rock this thing? Come again, we are leading. Number one, now why are you not deserting?
Sending me over, mama. Sending me over, yeah.
When
you love, you're not with you. Oh, my body for you. You got that kind of thing that go for you. Turn the gun on you. One, two, one, two, zero, Kabbalah, and I feel you. Uh-huh. You big down bones, and then check out the Kabbalah room. Uh-huh. Yeah. Fama, why do you take me higher? Fama, why do you burn like a fire? You just a fit to you change my color. My color, darling. Then you meet over Fama. Then you meet over, yeah. Then you meet over Fama. Then you meet over,
yeah. I say one, two, zilipu kabala. One, two, zilipu kabala. Say one, two, zilipu kabala. One, two, zilipu kabala. I'm the man for the planting. I'm the man for the weeding. I'm the man irrigating. And in the end, girl, I'm gonna be harvesting.